DJ XS.
Exclusive to Zayd Hype Man.
Pay attention. XS on the beat.
Say what? Sky Warrior. NB. Nizotiseka tima drop out. Skulu inativu tenzeru zende sepa cash up. Apa nitunga mulido pa mic. Wakari kumera huku foko yambo wa shukai. Nizotiseka tima drop out. Skulu inativu tenzeru zende sepa cash up. Apa nitunga mulido pa mic. Wakari kumera huku foko yambo wa shukai. Nizotiseka tima drop out. Drop out, drop out. Nizotiseka tima drop out. Drop out, drop out. Bezo chiseka tima drop out, drop out, drop out. Bezo chiseka tima drop out, drop out, drop out. Atima drop out, teacher funa answer is the team who's a get out. I'm a good bad boy, no joke. Nizole maona kama mtu kubodi na choke. Kakabanga sifu no gala mu class mu no choke. Ni imana wazanga tipanga na chen po choke. Isewe nangu tukondia maafu. Wasa letia o difficulty kundrama uzafu. Nado na cash ni mulazimu ya konde la grant. Nina malai mfunu savan. Apa wafuno ni boys of pants. Monga satiana pandrama nisewe nzoro kwa FIFA ngaka sanan. Skulu ni yatani mwani ngatesi nili wa. Nizo tiseka tima drop out. Skulu inativu tenzeru zende sepa cash up. Apa nitunya mulido pa mic. Wakari kumera huku foko ya mbo wa shokai. Bezo tiseka tima drop out. Skulu inativu tenzeru zende sepa cash up. Apa nitunya mulido pa mic. Wakari kumera huku foko ya mbo wa shokai. Bezo chiseka tima drop out. Drop out, drop out. Bezo chiseka tima drop out. Drop out, drop out. Bezo chiseka tima drop out. Drop out, drop out. Bezo chiseka tima drop out. Drop out, drop out.
Bezo ni sola since I never had time for my studies. Nina bad wana zelo zocho kila kuli Jesus. Na nikonkeleza mtu wanga dine genius. Weed high ever high na choka my fried feathers. Bezo chiseka tima drop out. Apa mamvela za tu when we drop out. Just one punchline hit a knockout. Graduate ya fola kuli ine no doubt. Kukore jinza kayendela for fun. Dawa yose ya chitika yene zolota my plan. Mezoganiza munganiza vutika mo. But guess what, kufura pa nipo sana.
Bezo tiseka tima drop out. Skuru inativu tenzeru zende sepa cash up.
Money.
Apa nitunya mulido pa mic. Wakari kumera huku foko ya mbo wa shokai. Bezo tiseka tima drop out. Skuru inativu tenzeru zende sepa cash up. Apa nitunya mulido pa mic. Wakari kumera huku foko ya mbo wa shokai. Bezo tiseka tima drop out. Drop out, drop out. Bezo tiseka tima drop out. Drop out, drop out. Bezo tiseka tima drop out. Drop out, drop out.
DJ XS.
Bezo tiseka tima drop out. Drop out, drop out.
Straight out of Vibration Records.
Exclusive to Zayd Hype Mag.